majirto xog rasmi ah oo la shaaciyay oo ku saabsan xilka qaadista hoggaamiyaha xisbiga liberaalka ah Justin Trudeau, balse waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ilaa 30 xildhibaan oo ka tirsan xisbigu ay saxiixeen warqad ku saabsan in ra-iisul wasaaruhu ay ku qanciyaan inuu iska casilo hoggaanka xisbiga, taasoo maanta Arbaca ah loo gudbin doono ra-iisul wasaaraha. Xildhibaanka laga soo doorto Charlottetown oo keliya ayaa ilaa hadda si furan u sheegay inuu saxiixay warqadda lagu dalbanayo in xilka hoggaanka uu banneeyo Justin Trudeau. Cadaadiska ayaa yimid kadib markii ra'yi ururinta doorashada soo socota ee sanadka dambe iyo cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha dalkan ay xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Conservative-ka ku sarmareen ku dhowaad 200%, taasoo ay ugu sii dartay culayska saaran ra-iisul wasaaraha kadib markii 4 ka mid ah golihiisa wasiirada ahna xildhibaano ka tirsan xisbigiisa liberaalka ay ku dhawaaqeen inaysan mar kale isa soo sharixi doonin. Dan Van Dahl, wasiirka dowladda u qaabilsan arrimaha waqooyiga kana mid ah 4 xildhibaan ee ku dhawaaqday inay ka fadhiisanayaan siyaasadda oo laga soo doorto magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba, ayaa qirsan culayska ay arrinkaasi u keentay ra-iisul wasaaraha, isagoo warbaahinta u sheegay inuu 100% taageersan yahay ra-iisul wasaare Justin Trudeau, isla markaana uu qirsan yahay inay wajahayaan xilli adag.
I support Prime Minister Trudeau 100% and I know that we're going through a tough time.
Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau ayaa lagu wadaa inuu sameeyo isku shaandheyn golihiisa wasiirada ah si uu meesha uga saaro 4 wasiir oo uu u helo 4 qof oo kale oo u tartami doona xildhibaanimada xaafadaha laga soo doorto 4-taasi. Dalkan Kanada lama doorto ra'iisul wasaaraha, balse hoggaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqda ra-iisul wasaaraha dalka ay 4 sano, waana taas tan Trudeau ku qasbaysa inuu helo xildhibaano taageero ku leh deegaan doorashadooda. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu talaadadii tilmaamay inuu hubo in hoggaamintiisa xisbigu aysan khatar ku jirin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Kanada Chrystia Freeland, oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee liberaalka, ayaa shir jaraa'id ku sheegtay in ay kalsooni buuxda ku qabto in aqlabiyadda xubnaha xisbiga ay taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha.
I am absolutely confident that the vast majority of members of our caucus support the Prime Minister.
Dadka ka faallooda siyaasadda Kanada ayaa qaba in xildhibaanadu aysan awood xilka uga qaadi karin hoggaamiyaha xisbiga. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan isla markaana ka faallooda arrimaha Kanada.
Xuseen, ma jirto kulli awood u ogolaanaysa xildhibaanada inay hoggaanka xisbiga ka qaadan ra-iisul wasaaraha, balse waxay ku qanacsan karaan inuu xilka iska casilo. Haddii xubnaha doonay inuu iscasilo ay yihiin aqlabiyadda, wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu iscasilo. Haddii kalena waxaa meesha ka bixi doonta wadashaqeynta hadda ka dhexeysa xisbiga dhexdiisa. Waxay u muuqataa in maanta marka xildhibaanada warqadda saxiixay iyo ra-iisul wasaaraha ay wada fadhiistaan, in si afgarad ah ay ku dhammaan doonto xiisadda ka taagan xisbiga liberaalka dhexdiisa. Tan kale, Xuseen, culayska ugu badan ee haysta xisbiga liberaalka iyo hoggaanka Justin Trudeau ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama ra-iyo ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto dalka.
Axmed Xuseen, oo ah wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dalkan Kanada, iyo Ivan Baker, oo labaduba ka tirsan xildhibaanada xisbiga liberaalka ah lagana soo doorto xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee York South Western iyo Etobicoke, oo aan xafiisyadooda la xiriiray si aan arrimahan wax ugu weydiiyo, ayaysan ii suuragelin inaan helo. Si kastaba, xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee midigta ee Conservative-ka ayaa fursad u arka culayska ka dhex jira xisbiga liberaalka, waxayna isku diyaarinayaan sidii doorasho adag ay u dhici lahayd bisha Oktoobar ee sanadka dambe. Waxaa si xusid mudan in doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey ay dhici karto xilli walba, maadaama dowladda liberaalka aysan haysan aqlabiyad ama xubno ku filan, iyagoo hadda ku tiirsan xisbiga NDP ee uu hoggaaminayo Jagmeet Singh. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.